Yo, Capi.
You know, baby.
Hey. Hey. Anti madua kupa kyu shaskia. Sponsor kichele bas minarudia. Squench cheesy wang mingi. Bona si safishe gwendo za doctor indin. Ini bada na spoil the rapper. Imchope six figures ukam na daka. Ashani jazz juni dem nataka. Tuna tune kwa ingoma akitan marasa. Ini bada dan most, bada dan those. Badhiwa mekubali sindo tunaran coast. Mpo wako wengle, mpo wako madorari. Masela kipoje, anti wakibabe. Ah, koma ganzi, alo. Bori meshona na mutanti mado. Ah, niko loaded na form. Uja niku shotu na ball than before. Ini ki smart handsome boy ako polite. Juya luku safi na rock na all white. Amesema nataka kuniona sai. Tunde kusurvey penye tutabai ndai. Madam Wen, Madam Ganji. Ako cheda na menu kimsani. Madam Wen, Madam Ganji. Ako cheda na menu kimsani. Madam Wen, Madam Ganji. Ako cheda na menu kimsani. Madam Wen, Madam Ganji. Ako cheda na menu kimsani. Fast up ashani zoom. Ashani dandia. Ashani shoku na mrenge na nikamia. Anti mado, anti ma idea. Anataka twende runda kwake maeria. Nikam tuna fix the mood. 26-9 tuki warm the hood. Kuna sini mekubali yo graph ni kali. Nabonga juu ya munde akiride msani. Tuna move kista yondo shere, yondo shere. Ana enjoy bidhaa yangu peke, yangu peke. Na itoa kijiko hivyo ndo venye kuko. Na jituma kwa sana jione. Madam Wen, Madam Ganji. Ako cheda na menu kimsani. Madam Wen, Madam Ganji. Ako cheda na menu kimsani. Madam Wen, Madam Ganji. Ako cheda na menu kimsani. Madam Wen, Madam Ganji. Ako cheda na menu kimsani.